Pachinko Sokon.
Tongo Records,
Malum! A nigga Central. Yeah. Yeah, ushona simba kona chui kona tempo. Wiki mbili gigi money bila scandal. Onyesha ni funguo mvabi pensi na visendo. Mflex Instagram utasema mari nyembo. Naona picha za makwini kwenye social. Jinsi wanavofeki kwenye soko. Damn, they pretty as hell. Brazilian hair. Awana kazi kwa taka tupese taongea. Natembea na zana jinsi zangu kata K. Sitaji wengi wana mwanangu Mr. Patel. Demu wako tamkata alafu tampa na pake. La ukimwacha taona chipa na vojuza vunja bay. Na mena mon to the next one. Ile kisizwa kijukucha mtume maniga son of the Jesus. Sasa na speed to far na tafta bana tafta reason. Hello Mr. Scofield where's the scapu kwenye prison. Malaya mtaji kiuno fifi moto. Wazazi wamenawa msimi nyoko. Mbele niko ready kama protoko ya Kyoto. Kichwani na dready mbichi meshiba kokoto. Hatununui luku tukitoka tumenyosha. Kwenye listi wanawapa duku duku atatutaja. Hatuchenji buku kwa njaa siku moja. Hatuchenji kuku atakama mgeni saja. Kazi nisha piga di msasa. Na kuna wana walintenga japo nilikuwa mwasisi watamasha. Licho nizidi ni anasa. Na sito jalo akinitenga kwa jinacho labda ntengwe na kinasa. Wazazi wamenawa msimi rasta. Watoto wanapagawa na vitasa. Juku wachimwaga daki master. Wananjua mimtu safi mkona pigo za kimaster. Kusu maslay queen sina haja kovua chupi. As matter of facts ya ikuona wamevaa chupi. Na Central Zone is the zoo. God damn it. Malume. One time. Nataka mziko, nataka mtito mtoto mtani. Kimenuka street ni ballistic ni washe mjani. Unambiwa no retreat, no surrender kwenye army. Shapoteza nile mpenda, abra pima mami. Ni talent ilo nileta kwenye city. Kipushi stalin, siseme uber cheni kwikwi. Kiona casket, ukiona sanda ni mazishi. Kabla ya sunset na 3D lanchi kwa shishi.
Records, records, records.